Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Altinere joy lewru septembre sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓiri masilima capanɗe nayyi e joyyi yooru e mangal muɗum fuu jottinonoɗo kabaruji yumor woygal o. Tiwide kammo waɗi kasaraji nokkuule kewɗe natude ley laamu kuccala fa jottiɗa laamu Fana kañi e laamu Bourem le saaha leydi men indi cuuɗi kewɗi caami ɗe ɗeɗon nokkuule. Kanko keƴaɗo fedde Sédia woni no tiɗallaji ɗin godi ley leydi meɗen ndew yettiki ina Bamako ɗo ɗo keñen. Kanko Goodluck Jonathan o wakkando mo yettinoɗo nden wonde haldude laamu koɓɓe no kabaru kaldala e kawral Allah ɗum woni fa yetto yo hakkude leydi Mali ndi kañi e Sédia o wolli. Golloɓe ɗo kasuji ɗi gonɗo kamɓe gonduɓe haybuɗi ɗo kasuji ɓe mbi wattu jore ɓe kaja jobdiji mabɓe ɗi fonde e jobdiji mangal paɗen heddiɓe wonɓe ley leydi meɗen ɗi ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗo wakkande ɓe jiɗno journaliste en ɓe nde ɗi wonno sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗandi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Nokkuule kewɗe kasaraji kammo mata e muɗum ley leydi meɗen ndi ɓamde kuccala fa jottiɗa Fana kañe fa jottiɗa Bourem le saaha leydi meɗen ndi hollitade cuuɗi kewɗi kañen caami toon jamare wonde toon nde ana huuli fa hande do kammo yiɗi daraki ley ɗeɗo nokkuule le ko warta ko fati kasaraji ɗi ɓeydo leyɗo ɗe nokkuule. Ali Sisi.
Le commune Bourem le ñalawma hande o galleji temedere capan jeena e jetti woni ɗi jiyameji ɗi waɗi bonandale muɗum sanne le hakkunde galleji teme tati sappo e ɗiɗi gonɗi le commune o. Nde ɗiɗo galleji cuuɗi caami dabaji kaye kulle ko ɓe jogi ndiyam kammu yaadi e fuu. Lawol hakkunde Bourem kaye gawo ana tiiɗi hande sabi pont o ndiyam ɗam heeli ɗum wala fuu mo yonki muɗum heddi hen. Non hollitiri wiide kabaruji iwruɗi to mairiŋaji ɗi. So yoga e le galleji ɗi jiyameji ɗi waɗi bonanda to mu'en takale mu'en bisimi ɗum en woɓɓe kañum en kaale coro damɗe ɗe yimɓele kumaniɓe yurmere mu'ini woni le muɗum. Ɓeɗo yimɓelle hakkillaji mu'en ka koruji eɓe kasindini mairie o kay yimɓele fuu jogiɓe bawɗe faaboɓe ngam ko ɓuri ɗum e hoore fuu eɓe kasindini e balligu bangal nguure kaye kulle goɗɗe ɗe ɓe mbawi nowtorade. Noon holitiri wiide fa hamde kabaruji iwruɗitoɗi Fana le région Dioyla mairie o yimɓele temdere ɓe jiyameji ɗi waɗi bonanda to mu'en asawere ɓettinde yuɓɓi fayso cuuɗi camɗi kañum ka adada muɗum anda ka faala ñalawma hande o. Yimɓele ɓe jiyameji ɗi yaltini to mu'en ana wondi hoɗuɗe ɗe cuuɗi école ŋaji. Noon hollitiri wiide neɗɗo goto le suudu mairie o mairie Fana ana narda balligu iwrude to laamu leydi kaye e goli diɓɓe muɗum asawere fa ham ngallure kuccalane millimétre capan jeena e jetti kammu woni ko yuɓɓa to wala fuu mo yonki muɗum heddi he nga bonanda o ka wala fuɗo haade. Immadaraji fuu ɗimi gaɗi yettade le suudu gouverneur o fami anda adadu bonanda o to haaɗi wala fuu ko laati.
Ɗum won suudu direction national hydraulique wondule leydi meɗen ndi humnidu kabaru mayoji kanko noon gonɗo to noddirteɗo Joro Boko mo wattu jona jamar nde wattana koye muɗum hakkille sanne gomɓe lefol maya rane o ngo kañe fa yettoyo e calɗi mayo ngoɓe noddirta banni nokku noddirteɗo Sofara. Ɓe mbi hono gomɓe daɗe dangejo gonɗe toon ɗe tinno gartana koye muɗum hakkille mayo ngano wondi e natde ko laati sababu muɗum ɗo no kammu yiɗi gondi toɓirde le leydi meɗen ndi keɗɗen komo sifido hen do faccitago Fatoumata Mayiga.
Cette crise est préoccupante, elle est liée à
kammuji ana wembi min ko lefol maayo ranewo ngo heewi ko sabi mbini ɗum. Hono ɗiɗo kammuji weyri toɓude illa le hitaande 1967 le ngeendi Sofara. Miɗen le lewru septembre miɗe mbawi wiide fa han ndungu timmay. Min gon yimɓe gonduɓe e golleji mum hannden sa yeehi le ngeendi Sofara ayiyan cuuɗi kewɗi ana ley ndiyam. Ko min mbiyata yimɓe ɓe gaɗana ko e maɓɓe hakkille fuu ɓura yimɓe johoɓe ley maayo ranewo ngo. Miɗen gondi e golle no bonanda ndiyam kam
ɓuytirto.
Ɗiɗo kabaruji fan ma heɓe dow beme amende ɗe dow page Facebook e compte Twitter studio tamani. Soldat sen ivoirien roɓe tatton caggal koɓe joppita ko wattu juno halayɗe ene gondi e wadde dow beme ande to sanne jamarde tewdaka dow hakkille gorso. Woɓɓe kolliti wiide ɓe kanano yoppitirede ni tan caggal koɓe cara ko woɓɓe dow kollitide ɓe kanno yoppede ɓe kenta koye mabɓe. Ko nayri bangal andanɓe kabaru sariya ka mbino ɓe joppirano ana gasa jaati ɗum yaade e sariya keɗɗanmo kanko noddirteɗo Ibrahim Ben Mamata Touré o yo goto andano kabaru sariya komo sifirdo hen do faccitan sitan sidiɓe.
Progrére on wonko yoppiti ɓe yimɓe caggal immadraji raamu on kanko ko winni talakoto yoppiti gomɓe ɗum ana dagui le gollal sariya. Sa ƴeewi neɗɗo wawa haalla haala sariya fuu sone wala nde talle leydi wonɗa. Leydi ni ana hecci sariyaji joƴƴinaɗiɗi watte fuu so neɗɗo indi inde leydi a tawan sariya darorga muɗum wawa haalede. Ɗum jaati wonko haala le laamu démocratie ɗum won laamu potal le aduna fedda muɗum watte fuu a tawan leydi nin ana dow sariya o. Noon leyde adnaɗo fuu laamuɗum démocratie wonri wala mali wala franci wala filet etats-unis ko foto yeda a tawan leddini ana do sariyaji bamadi donc natto sabe handen sere wawa hebde semme do leedi
kanko dum woni noddirta do Goodluck Jonathan kedjaado leedi sediya pelle sediya wodo no kabar leedi malindi wori nyaloma hande wiama onati ilele ngalure pamako de kenyen le majju fo joto no sediya sediya wiidi yalla hon leedi malindi wonde tabiraade dum wakanda mo yottoto le odo nokkunde do ministre community malin ko wonbe jola be kanyi jabbitaade mo noddirta almudu dun ag ilian le majjundu e ngonde haltudo hen hala jono kabar leedi wori watto jono fa kedo famtar kedden adi cc
le bema ande to kanko ministre kumanido hunchande hore kabaruji malinkobe jodibe salla alhamdu ag ilian hali hala dawul warde leedi amendi kanko churo hakune leedi mali kay fedde cdao Goodluck Jonathan le ngoldo dawul kanko gado surore hakune leedi mali kay fedde cdao Goodluck Jonathan wala yewto hono golleji di kawral hebano do mudum hakune gouvernement lam hakune je o kay fedde cdao wondi yarde tati lewru julee bettindu kanan kobe fedde cdao bami ania im inde jukoje de be bammino so be tongi do leedi malindi ila jena e lewru janvier be tindu hay dum e tawede mudum fu jukoje bamade so tonga do yoga e kanan ko be lamu hakundeje o ka kanyunka heddoto fa nyande fu leendi warti e lewisaria non holitiri wide fedde cdao le lewru juin be tindu kanan ko be lamu hakundeje o holitino wide woteji ju inde kanan ke keso le leedi ndi le lewru fevrier hitane 2024 warta wadde fade ne nuigal saria mo leedi malindi jodi do mudum o waran yewte le lewru mars hitane 2023 so dundu bettike woteji ju inde député en kan kanankobe région ngaji di kany waran wadde le lewru octobre kan novembre hitane 2023
kambe dum won golloobe kasoji leedi meden di dum won tiroobe di do kasoji be bi wattu jono be kaaja kambe dum jobdiji mabbe di fonde e jobdiji heddi be dum mangal pad en kanya konan de mudun kenya be ndokki di do kabaru jokande pewtuno e journaliste en bende be kolliti metti mabbe sanono golleji mabbe di ngori nyaloma hande kedde mo kanko letna dawda konate o yo goto e pelle tiagontode honno yimbe tiroobe kasoji leedi meden di koma sifi do hen
min gadino batu yantere wellinde nde hollitinde metti amen do kabaru dati kesi bamaadi di talkurundu gouvernement lam hakkundeje o signi hollitinde yimbe nandube diplome ngaji fu anakaani pondede e jomdi min pamri e yimbe kuminimbe golle forba le leydi ndi projet kesso jo intode do kabaru jomdiji tagal mo ministre kumanin do sariyaji le leydi ndi signi talkuru hollitinde kaybobe kasoji di anakaandi e malfe de denirto ko e mun en dum min mincintini gouvernement lamu hakkundeje o watto be ngadaadi damin landaka sakko fami ndokka ko woni e hakkillaji amen
e consulter pour apporter nos observations
figol ballon dum woni ko no det tournoi IFOA Noxot 2022 watto jono maliano wonde fidude e leedi Mauritanie ndi gagnudo hakkunde mabbe fu kanyu yaata le Cannes Egypte don suka be ngala dubi noga kwani fiton le hitane 2023 ko nayri bangal chandu watto jono leedi ele sappo e jetti kande yaade andama le di malindi anali hen
sidio tamani do faba muya gouvernement leedi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sakram djegelo ne les raisons ngaji meden to e puddiran nokku no derte do kuciala wattu joni hono kambe sukabe jangobe wonbe tombe be gonte famminede ko nayri bangal nyawuji kebete do lende sukabe jangobe le soude école do no derto institut de formation professionnelle Malick Sidy Bé to kuciala to wattu joni be gonte famminde hono nyawuji kebete e lende kanye ko nande mudo no holi trawide le odo nokku kuccale ngartam faado baña gara do suko goto mo dubi sappo jeyama kokol sami do mudu nokkono dette baña gara wakkande kokol gol samno do makko liyama fi o gamaaki don e do mo dali aduna goddo kokol do hollita wedo gol ceki gol ko boyi non ko lati sababu mudu ko yawni o do golle don kammu yide gonde tobirta tonno wattu jono jogibe licce garuje kanyo ko nande mudu wonbe ley baña gara fu ana kulli sanno kammu yide gonde wadirta to se uri panya gara en gartan fali lamu bafula be nokkumo noddirta ton tamora be kolli tiwir sukabe tatton rewandu ha ngaru ngatile o do nokkule yontar jabbinonde ludo rewandu ciagal kongudo kondu ha ngako be kolli tiidi natile ladde mabbe wonde tonde don son ko an gonde dartude rewandu fa hande ni jitay don sarabe sukabe wonbe tombe biyan bemba sanne se de wala fuddulul wiri so rewandu ngati neddo hono sawruti dum jati yafa Sagram ɗo katten kiki ɗande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heƴƴo jamen ɗiɗo kabaruji fan mba heɓede dow beme amme ande to son gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddi numéro viyamo o maire maire 37321 fande fan jeeye feno ko nandir onno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam. Famo heɓama dow hen sanne wattu joni en kala hono kabaru tongande nde kanko noddirteɗo Fode Tandiou Goura o yaltini kono ayiri bangal maccuɗa ko les raisons kayi o. O wilugaji makko ɗi o waɗino toon lebbi le commune ngaji kewɗi ley laamu kayi o yaltini ndeɗo tongande aljumare ƴaɓɓinonde. Wattu joni o wihi so ni dabareji piyaka dow hen le ko warta ko kono ayiri bangal maccuɗa ko iɗo wawi wadde tiɗalaji mawɗi le oɗo nokku. Kanko ɗum docteur Fode Tandiou Goura dow wondi e halde hono kabaru ko hani waɗede ñalawma hande fa yottoyoɗati kanɗi nanguede dow hen fa keɓe famtade no ɗiɗo golleji gori fo gaare keɗe ko Aly Cissé fowni en dow hen.
Ce document est surtout une inquiétude.
Ɗeɗo tongande ana filita sukkulaji woni e margal le tawangal le leydi amendi. Min taykike wiide ko heewi tiɗɗalaji pinoji le leydi amendi fuu wonko sabimbinta ɗum. Ɗum waɗa colol arande ɗiɗi fa sakiternde ɗum tacca ɓoggi. Mbimin nafamu ɗum ana momni sanne. Min jooɗo min ƴeewa hono margal le tawangal wordi le laamu kayi o. Fati ɗum laato baasi momi anda kaddi muɗum hono no ɗum laatiri le saha lin. Miɗe kala le tongande hono margal le tawangal fuɗɗirta. Hoɗum fuu diina alislamaku o wii ele margal le tawangal. Sabi yimɓel yogaɓe suddamara diina alislamaku o suddoto so ana waɗa ɗiɗo golleji. Tawine diina alislamaku o holliti wiide maccuɓɓe ana haani faabede yalla eɓe kewta ndimaku maɓɓe. O taykinmi kasen ndu mi bangal finatawa leydi amendi. Ɗon ndu tiɗɗala ana maate. Sabi ɗe wii dunki en andanɓe kabaruji ɓiɗi ɗe finatawa neɗɗo fu mbiyaɗo maccuɗo kañum en ka wawa hewtude ndimaku mum en kasen. So ɓe mbi kina ɓe totte ndimaku maɓɓe leydi to ɓe gonto ɓe jaltinte sabi ɓe jaɓay laatade maccuɓe. Hande ne so ɓe mbi ɓe gana maccuɓe koɓe jogui fuu ɓe tetete fina tawa darde muɗum ɗum ana momni sanne ele golle o so ɓe jiɗɓe fa ɗum wayto. Yimɓelle tewtunoɓe e sembe fa wayta fina tawa o ribama kañum en iwdole nokku o. Naduɓe laatike yimɓel takkiɓe bangi fayi goto jaɓata sottirdeɓe fayi hunde. So a ɓi maccuɗo darne fuu a hokkatake ele neɗɗaku leydi. Kuttaji muɗum ana mawni sanne sabi ɗum laatike sababu sendude jañeli ɗiɗi le gendi. Ɓe juldata le miside wotere mayɓe maɓɓe ɗu iratake nokku goto. Fay goto yiɗa yirde goɗɗo gite muɗum kasi. Miɗe narda kanankoɓɓe fiyana ɗum dabere no yawiri fati ɓe ɗala fa oɗo tiɗɗalla laato kañum ndu no saha leydi malindi laatiri. Sariyaji ɗi so ɗi tabbama ɗum waran ɓuytude golle bonɗo gonɗo wadde o ga ɗum timmintaɗo. Sabi ilale hitande 1905 margal ko haɗa haala kano yo ɗo fina tawa ɗum woni tabude tewte sariyaji tam heƴƴata fa timmina golle o. Min ka ko jimmini woni anniyaji politique so ɓamama so tewte sariyaji mu'inama fa haɓa ɗum yimɓe martine kumpa ɗe gelle ɗe ɗe nokkule fuu to sattireji woni yalla eɓe keeɓa famande ɗum. Laamu leydi ndu daro darde muɗum nela nelaɓe yaade ɗe ɗiɗo nokkule fa fammina jamande. Laamu leydi ana wawi immade yetto nokkule to tiɗɗalla woni. Min kana joɗade min dooma fa baasi o immo. Won numéro ji ɗu kanɗi yoppede to yimɓe wawi noddude fa wulto golle maccuɗaku tawaga.